Yo, vina kwangu vina ngazi, vina syllabus, vina kama vina uswazi, kukuwa mini kazi, kuitasmini wakana mini wakazi. Mini mamangu, kina mini dadangu, amini mini diniangu, kumwa mini mungu wangu. Nilishinda na njaa, niliokota mkaa, niliuza sambusa, nikishinda mabaa. Nilipenda nyumbani, nikashindwa kukaa, kuna vyumba viwili wangeshindwa kuvaa. Nikaanza kulala BBC, magetoni kwa Jackie, black and white TV, magetoni kwenda kuandika mistari kwa BT, kambi ya mtoni. Kilicho niokoa, kunitoa sio siri, second selection, matokeo ya pili, sekondari seki, niki wa pili. Form 4 ni kufaulu katu sio kuitimu, tukapangisha ghetto buku tatu taslim. Nixon, Gretson, Chris Benja Salim. This is my story na degree did my team.
Got respect for what we do, it's the rap.
Haikuwa easy, lani sweat we have machile.
Machile,
how we can, how we go. Mungu yupa nasi ya tunawati wa team. Haikuwa easy, lani sweat we have machile.
Machile,
how we can, how we go. Mungu yupa nasi ya tunawati wa team.
I'm a man and I was born to face a drama. Granted power but the most like the Dalai Lama. Most of these folks wanna nipangia njama. They like seeing me sit down and shake a tama. I was baptized with Christ who rocked my mama. Cause a lot of drama like Bin Laden, Osama, Barack Obama helped the world to get out of coma. African continent, kuna homa. I saw cracking dogs so I could leave manana. There was no money home, even ask nana. My pops sold everything nikiwa kijana. Went back to square one, anza pigana. I trusted Lord the most high, maulana. Put a lot in pressure like a gunner. Proud American, American nightmare. Keep out of my crack, the zombie, you might dare.
How easy, learn to sweat to have my cheese.
My cheese.
How we can, how we go. When you gonna see it, you know what you will see. I do it easy, learn to sweat to have my cheese.
My cheese.
How we can, how we go. When you gonna see it, you know what you will see.
Mbili na tatu, elfu mbili na sita moyoni kwangu mna machata. Dingimazo alipokata home, wakaniona brother farajangu ikawa kipaza. Kamanda na kaza, call me ghetto genius. Japo wengi walinibeza, school is kwa kilaza. Takika nilijiweza, nilikubali kukosolewa kwenye makosa. Maadui walitanda wakusaza, kila pembe kama ukanda wa Gaza. Nuru yangu walitaka jaza giza, walisahau mini godson. Nilizaliwe june kuwa easy machizi. Mi mjezi kusaka ramani na unga unga na wanangu. Dele kusaka fungu langu. Mungu wangu ndiye anajua shida na tabu zangu. Msimamizi wa maisha yangu.
Haikuwa easy, lani sweat we have machize.
Machize,
how we can, how we go. Mungu yupa nasi ya tunawati wa see. Haikuwa easy, lani sweat we have machize.
Machize,
how we can, how we go. Mungu yupa nasi ya tunawati wa see. Wazi, wazi, wazi. Haikuwa easy, bloody sweat to tell my cheese. How we can, how we go.